mukono gwo teri kirema. Jompisiza wanchi ebizibu bingi byomponyeza nsimye. Wafula na muwanguze mu maso g'abalabe banga bali basekerera. Na yonna ebyannemerera nabikukwansa kuba gwabisobola. Yoma fight ama warrior nantamekebwa ndegwinesiga. Na guno mwaka nkusaba tata tundikirira, jayo omukono gwo era onyambe. Omwaka guno mukama nkusaba obere nange. Omwaka guno mukama nkusaba obere nange. Kabaka chichubugaga ichisinga yomusi. Ndabye banji bagenzi nzani. Mukama agotu siza wano. Chogola basigwira na nabyo nebisikiriza. Yegwa manyaka sera kinino kubifuna. Emoto kanja kuzivuga kumulimu nja kukuzibwa. Ngandi nawe teri chirema. Akisekelela wane mesa vendu kumbasa side. Jenni na mukama mufuwa kunde mesa vikola na yemba labude. Mumba labude labakwe musabe. Ubula mubumuwe yonatu wangu zintalo kuno mwaka kumuwe. Obimu wabikole yone gali gali mairo musabe. Mwaka kuno mukama kusabo vele nange. Mwaka kuno mukama kusabo vele nange. Kabova de mukuli na kuno kusabo vele nange. Lave makerele chambo ngaba singa wakutikirwa. Kubade kutoba nyo kwe firiza binji. Kwe sika mukama nalemera kwa mukunu jagala nchuke kasese. Jagala nchuke nemengo. Jagala nchuke evusoga. Angole metolo mbalaveko. Bunyolo chigezi mwena mwena bantubeyo. Soroti, Arua, Guru, Lira, Mbalene, Walala, Kuno mwaka wangwe. Mwaka, kuno mukama kusabo vele nange.